to this gospel gathering.
Ndikulandire nsuni abale ndi alongo kumkumano uwu.
For sure it's the Lord who purpose and direct all things.
Pakuti ndi Mulungu ndithu amene amagonza ndi kulongosora zinthu zonse.
He has made it clear that today we should meet again.
Yeyo anachipangiratu izi kuti leronso tikhoza kukumana.
When we read the book of Acts, we saw how the Lord purposes in directing where the message should go.
Tikamawerenga tumbuku la machitidwe, timaona mmene Mulungu anakonzera tundi kuigiratu kuti uthenga wabwino kumalo kumene akuti ukafikire.
We see that some other areas the Lord was making the message to jump on that place and go somewhere.
Timaona kuti kuti malo ena amene Mulungu analola kuti uthengawo ulumphe usalalikidwe pamenepo koma kuti ukalalikidwe malo ena.
There is other places he was allowing the message to enter into the village, others he was not allowed to be in the village.
Panali malo ena amene Mulungu amawalola atumwi kuti akhozolowa mudzi kulalikira koma malo enanso samawalola kuti alowe mudzimu.
This shows how the Lord works. He is the one who directs where the message should go.
Uthu ndi umboni wamene Mulungu amagwirira ntchito zake kuti iyeyo amachita kukonzeratu kumalo kumene uthenga wake kuti ukafike.
He allows others to hear the message, others not to hear it.
Ndiye amalola ena kuti amve uthenga koma ena asaumve.
Some other times he acts things in very disturbing.
Nthawi zina pali maganizo akhungu amene amachititsa kuti uzichita zinthu zomwe osemphanisa kapena molakwisa.
No. In other times he works in a very disturbing.
Ndipo nthawi zina iyeyo amagwira ntchito zake modabwisa kwambiri kapena kuti movuta.
Very disturbing whereby you never understand who God is.
Ndetu kumakhala kuvuta kuti mwina nthawi zina sungathe kuzindikira kuti kodi Mulungu ndani.
I remember the Pharisees went to Jesus Christ and led him to explain who is him, because they have been thinking about him always being disturbed.
Ndikumbukira anthawi ina ilipo imene afarisa anabwera kwa Ambuye Yesu iyo ndikumufunsa kuti azifotokoze kuti iyeyo ni ndani, chifukwa anthawi zonse akakhala pakati pawo akamazifotokoza amamumva kukhala wovuta kwambiri kumumvetsesa.
Human being will never hear the word, will never hear the Lord, if it is not the Lord who purpose it to be so.
Ndetu kulibe munthu amene akhoza kuumva mawa Mulungu ngati sichinga chito kutengera Mulungu mwini wake kumukonza kuti iyeyo awamve.
Now there is a spiritual understanding of the word and there is a physical understanding of the word.
Ndiye kuli kamvedwe ka mawu ka kuthupi, ndiye kuliso kamvedwe ka mawu ka kuuzimu.
The physical understanding of the word is the formation, the foundation of religions.
Ndeno kamvedwe ka mawu ka kuthupi ndi mmene tuchipembezo chinakonzera ndi kukhazikisira mapembedzo ake.
The spiritual understanding of the word is grace. That is now his church.
Pamene tikumva mawu kwa kuzimu ndi chisomo kumene ndikukhazikisidwa kwa mpingo wake wa Khristu.
So expect these two to be working as far as we are arrived in this world.
Ndeno muyembekezere kuti zinthu ziwiri zizi zidzachitika pamene tili ndi moyo mdziko ili.
There is two groups of people who are very physical and very spiritual.
Palitu magulu awiri a anthu pamene enawo amakhala kuti ndi auzimu koma pamene enawo amakhala kuti ndi akuthupi.
Those who are spiritual is not for themselves choice, but it's the Lord God who made it to be so that they should be spiritual.
Ndiye kwa iwo amene ndi auzimuwo sikuti ndi chisankho chawo kapena chiganizo chawo chimene chinawapanga kuti akhale oterowo koma kuti ndi mzimu wa Mulungu amene anawapanga kuti akhale auzimu.
Those who are physical, it's God who made it clear that they should be physical. But before all of us hear this gospel, we were physical. It takes God when it preached himself to open our ears and draws us to himself so that we might hear the oracles of the word of God.
Komadu mamwe monsu, don't say fevo yamba, utengu wabu inosa na zindigilike kwa ifi, don't say jinali atubi. Ndivoye jinachita utengela mulungu mwini wake munga makufuna kwake, mkutitse gulira maguto, titikoza kumamba zinsisi za utengu wabu ino.
So the day one that we started hearing the gospel is when we started differentiating between the physical understanding of the word and the spiritual understanding of the word.
Ne ujoga mutsibuli mene ife tinayamba kumva mawu a Mulungu mwa uzimu ndipa mene tupa nayamba kumveka kusiyana pakati pa mawu aku a Mulungu amina kumveka kuthu monga mathupi ndi mawu a Mulungu amina mamveka monga mwa uzimu.
Every religion is very physical, so he acts according to the ceremonies, according to the design pattern designed by themselves, because it's heady understanding of the gospel.
Ndeno chipembezo chini chonse ndi chathupi. Chifukwa chimapanga zinthuzo monga mwa miyambo, monga mwa makhazikisidwe amene Yohana zipangira amene amaganizira mo kuti azipanga choncho monga mwa kuthupi.
Their Christianity is kept in their heads.
Ne chikhristu chawo ndichotsungika mmutu mwawo chochokera mmaganizo awo.
And each and everybody is to do according to how he thinks about how the things of God should be.
Ndi wina aliyense wa iwo amapanga zinthu monga mmene iye akuganizira kuti akufuna kodi Mulungu akhale wotani kapena kuti Mulungu angachite motani.
That's why multitudes of people, even each and every radio station, TVs, wheresoever, internet, they're just saying Merry Christmas, 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 saying that they are celebrating the birth of Jesus Christ. That is doom.
Ichitu nchifuwa chake magulambi ya zilembezo ngakare mipinga mumba wa iresi kapena makanema umu ngakare sorupa ya internet ya hapa ma social media ya umu andu alibize kugawana mautenga akutai Christmas ya wa obambana Christmas obambana zimene nzobanda nchito kapena kute nzoipa.
So be careful with this Christmas thinking the birth of Jesus Christ.
Neno mukale osamala ndi nkhani yambawo aonena kuti Krisimasi amene amanena kuti atinkulira kukumbukira tsiku la kubadwa kwa Mbuye Yesu.
You can't jump the day you come to you and you enjoy the day.
Sikuti inu niyo mukhoza kukhala kubikwa kulizemba tsikulo ayi tsikulo lizafika ndipo inu muzasangalala mtsikulo.
If the day comes, enjoy it. If there is food, eat it. If there is gifts, give to exchange gifts, do it. It's in the day that the Lord has given you. It's a gift today.
Ndeno ngati tsiku lolidali lafika iliyo muli chakudya idyani ngati ncho kusangalala sangalaseni kaya pali mphaso zonena kuti mkhozo gawana gawana ni monga mmene machitira tsiku linaso ifa ambuye Mulungu akupatsani tsiku linaso limenelo.
But it's not a spiritual day whereby we are celebrating the birth of Jesus Christ.
Komaru tikabwera pankhani ya uzimu sitsiku lonena kuti timakondwerera kubadwa kwa Mbuye Yesu.
Even again, when we go into the Bible, we see that Jesus Christ born in this world, but there was no sacrament that says that you should continue remembering my birth.
Ngakhale kuti tikamawerenga Bible timapeza kunena kuti Mbuye Yesu anabadwa ndithu mdziko lapansi. Komano Bible silimaonesa ndopena pali ponse pamene Mbuye Yesu anayankhula kukhazikisa ngati mwambo onena kuti muzikondwerera tsiku limene ine ndinabadwa.
They once spoke about they spoke about baptism as a difference to his death as a sacrament.
Ndipo Bible imalankhula chabe za ubatizo monga chionesero kapena kuti chilumikizo cha ifa yake chiyang'aniro cha ifa yake ubatizo.
He spoke about his death as on the Holy Communion, that we should do each and every time when we meet as the center of the gospel, the message that we are preaching.
Ndiponso Ambuye edu anayankhulako za mgonero umene ndi chithunzi-thunzi cha thupi lake limene iyeyo analankhula kunena kuti muzichita ichi kuti mundikumbukire kuti pamene akuchita anthu zimenezo amakhala kuti akukumbukira imfa yake ya Khristu.
And they said, once you met during the Holy Communion, do it in remembrance of myself. Here it shows that there is only one sacrament, very serious sacrament that we are to preach, we are to meet and celebrate, is upon the death of our Lord Jesus Christ. We preach Christ and Him resurrected.
Luke 3:18
Verse 18 starts by saying, "Then said she, sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall. For the man will not be in lest until he have finished the thing this day."
Ndeno ndimeke ya 18 kulankula kuti ndipo anachilikana kulipo mwana wanga mpaka udziwa umo ukhalire mlandu pakuti munthu yosa zauleka mpaka atautha mlanduwo lero lino.
Here is about the matter this day to be sought out at.
Ndeno apa kulankula za mlandu umene kuti uthedwe lero.
There is a matter, but today it's a finishing day. According to how the Lord designed from the beginning, He made it clear that one day will be a matter whereby it will go on court and be finished.
Monga tumakukonzeratu kwa Mulungu, Mulungu anachipangiratu ichi kuti pali mlandu ndipo tsiku lina mlandu umene uzakapita pabwalo ndipo udzakatha.
But Luth is just to sit still because there is somebody who is to work for him, for her.
Ndiyeno Luteyo anafunika kukhala alipo chifanyika kuti pali wina amene ati amulankhulire kapena ati amumalizire mlandu umeneyu.
What a blessed hope to be a one inheriting something very huge, very big, while silence are just given freely because somebody is working for you.
Don't
forget that the whole story of Elimelech, Naomi, Chilion, and Maron is because there is Ruth in Moab who is to be picked and drawn to Bethlehem and being his man.
Musaiwale kuti nkhani yonse iyi ikuchokera kwa Maloni, kwa Kilioni, kwa chifacha pambo wa Elimeleki amene anapita ku Moab ndi amayi wawo Naomi. Kani yonse imakachitika kuti akamtenge Luteyo kuti abwerere akabwere kukafika ku Bethlehem.
Famine, hunger, it was like disturbance, but it was a plan of God for Ruth to be back in Bethlehem.
Njala imene inagwa ku Bethlehem inalikuti ngati chisautso kapena chitsinjo kwa banja limenero komatu njala yomweyo inali chothandizira kukamtenga Lute kuti abwere ku Bethlehem.
Because we saw that it's only Elimelech, Ruth, Chilion and Maron that fled away from Bethlehem. Others stayed there because there is no link of taking Ruth to this village.
Because
Ruth Even though in Moab there were different tribes of people, but it was only a Ruth that was to be drawn to Bethlehem.
Chifuwa nunga kare kumuwa buko, kuna lia antwami tunduyo siyana siyana, kumano ndirute yeka, amene ana tengewe kukoke ilo kuchoke la kumuwa buko kutea mwini kulewa Bethlehem.
Because Ruth and Orpah Opa was proposed the same, but what differs this to bless it's their origin.
Chifuwa tulute ndi olipa, onse anali anthu ofana, anali chimozi mozi onse anakwatira kubanja limozi, koma chimene chimakawasiyanisa sopano nkochokera.
Both were Moabites.
Onse anali a Moabu.
Born, grown there.
Obadwa nkukulira komweko.
Parents are from that country.
Ndipo makolo awo onse anali a dziko lomwero.
Met with their in-law, father-in-law, and mother-in-law, one that is a merit and now on.
Divorce, Anakaku Manabu, Kuapongo Zua, Bangalimela Malon, India, and the Edmereki, Dinaomi.
Shirion proposed the Opa the same way Maron proposed the Ruth.
Kirionidu, Anawadira, Oloriba, Dibo, Maloni, Anawadira Luthi.
And they were corrected to this family and be part of this family. But the remembering of God in Bethlehem to have food is the separation of these two girls.
Koma sopano kukumbukira kwa Mulungu kukumbukira Bethlehem kuti akhale chakudya ndi chinthu chimene chinakawasiyanisa azimayi awiri.
Before God remembers Bethlehem, Ruth and Orpah were linked, were together in the house of Elimelech and Naomi, their in-laws.
Before Adam and Eve, many mulungu anali asana kumbukire Bethlehem kuti akhale chakudya. Oliver ndi Ruth onse anali okhazikika kubanja limene lili la Elimeleki.
They were friends. They were interacting. Because it was the time whereby God was silence.
And what do anali pa chisisi kapena kuti anali ya mabwenzi ndithu chifana kwati wakubanja limozi chifana kuti nthawi imeneyo inali nthawi yoti Mulungu ali chete sanalankhule.
And their eyes were blind, they were not knowing that the day comes when they will be divided.
Ndipo adakali chikhalire choncho maso awo adakali akhungu iwo samadziwa kuti kuzabwera tsiku lina limene ati azalekane anthu awo.
But God, according to his design and purpose, he knows that the time is coming whereby I will remember Bethlehem. Then that day of remembering is a day of separation.
Kumadu munga mama konzedwe nido mkosolo sena Mulungu. Mulungu ama ziwa kutu tsiku lina niza kumbukira Bethlehemu. Amene aja akaza kumbukira Bethlehemu azabwerese kugawa nika kapena kutu kudayana kwa antu aji.
That day when Naomi, when God remembers Bethlehem, some day of remembering, some hour, some minute, there was division to Ruth and Orpah in that family.
Ndiye siku limene Mulungu anakawo kumbukira Bethlehem, siku lake linali lomwero, hour yake linali lomweyo, imene anaka gawanika, anthu ajana gawanika, Oliver ndi Ruth anaka gawanika, chipawina ende kuti mafunika kutanji, ayambe ulendo sopano kupita ku Bethlehem.
We see that Naomi heard that there is food now in Bethlehem.
If I tell you what I would know, but would you jacuja so one of Bethlehem?
What makes one to hear it's God himself opens the ears so that you should hear.
Ndeji manajima jidisa mundu kuti amve, nzima mungu amena matsegula makutu ake kuti mundu yambe kumva.
So when God remembers Bethlehem, the same time he brought the message to Naomi, so that she will hear that there is remembrance, there is food stuff in Bethlehem.
Then how we made Mulungu anango kumbukira Bethlehem, how you mweyo tu anapeleka utenga unapita kwa Naomi, watu kamufotokozere kuti yeye akamve kuti kujakwa ku Bethlehem kuje sopano kuti chakuja.
And same time when Naomi heard it, that message that Naomi had about food in Bethlehem was the message of letting Naomi leave Moab to Bethlehem.
Ndivoti uthenga utangoti wampeza Naomi utangofika uthenga nthawi yomweyo mkati mwake munabwera kuumva kuchoka sopano kutuluka mu Moab kupita ku Bethlehem.
Once your ears has been opened to the gospel, the same time you be drawn and wrecked everything there, going where the gospel is.
Iwewe ukazangoti makutu wako atsegulidwa ndikumva uthenga wabwino nthawi yomweyo kupatuka kuzaya mpankati mwako ndikusiyanisa kuzindikira kuti uthenga wabwino ndiwu.
Same time Naomi hears that there is food in Bethlehem, it was the same time when she had 100% plans of going back to Bethlehem.
Momwe mwazo ndi mmene anali Naomi atangomva za chakwa za uthenga umene unabwera kuchokera ku Bethlehem olankhula zoti kuli chakudya sopano. Mu nthawi yake yomweyo anayamba kukhazikisa njira kapena kuti maganizo obwerera kupita ku Bethlehem.
And she had a message that she preaches to her in-laws, Opa and Ruth, about the food stuff in Bethlehem.
Ndivoto anali ndi uthenga umene iye anafunika kufotokozera kwa zipongo zake Ruth and Oliva za ku Bethlehem.
So when Naomi declared or preached the message of food, of remembrance of God in Bethlehem, same time separations occurred.
Ndeno nthawi yomweyo imene Naomi anangoyamba kufotokozera za chakudya chimene chapezeka, uthenga wa chakudya chimene chapezeka sopano ku Bethlehem, nthawi yake yomweyo kugawanika kunabwera pakati pa anthu awa.
It was the message of Naomi that separates Opa and Ruth.
Ndero unali uthenga wa Naomi iyo umene unakagawanisa Oliva ndi Ruth.
But it is not her own message. It was the message of God that God spoke in the ears of Naomi about the remembrance of food in Bethlehem.
Komato sikuti unali uthenga wake wa Naomi iyo ayi unali uthenga zimene anamva kunena kuti uthenga wa Mulungu umene Mulungu wakumbukira Bethlehem.
Which means it's God who brought the message of separation between Opa and Ruth.
Zomwe zinandauza kuti ndi Mulungu ndo amene anabweresa uthenga ogawanisa Lute ndi Oliva.
And at first, Opa tried herself, her efforts, to follow the message, while it's the message that was lifting her.
Ndiponso tiona apa kunena kuti Oliva atamva uthenga uja mkati mwake munali kuyesesa kulimbikira kuti mwina mwake akhoza kuulondola koma uthenga omwewu ndi umene unamsiya unamkana.
She tried to follow the people that are following the message, but the message itself left Opa to herself.
Iyeyo ndi anayesesa kukakamira ndi kusatira anthu amene amva uthenga kulondola uthengawo koma uthengawo ndi umene unambweza mbuyo Olivayo.
Because we saw that Opa and Ruth tries to move together with Naomi. But Naomi had a message. And when she preaches to them, then Opa draws back.
Kifatio na kutipo yamba tu Ruth ndi Oliva. Onse anayesa kunyamukira limozi kuyamba kuyendera limozi. Nima ganizo amozi kuna kutakuzo kupitira limozi. Kumatango fika sopano kwa Naomi. Naomi anafotokozera uthenga umene uthenga ndi umene unakambweza unakamkumudisa Oliva ndipo Oliva anabwerera mbuyo.
At first they had physical oneness without knowing the spiritual division that is among them.
Poyamba tu anali ndi mgwirizano umodzi waku umunthu chabe posaziwa kugawa kumene kuti kubwere kuchokera ku uzimu sopano.
Let me preach about the division that the gospel does upon his people.
Ndiye ndilalikira za kugawika kumene kumachitika chifacha kulalikira kwa uthenga wabwino.
God is the God very sovereign in doing his work.
Mulungu ndi Mulungu amene ndi olamulira mmachitidwe a ntchito zake zonse.
He is the God that divides the two, the erect and the unerect.
Ndi Mulungu amene amasiyanisa kapena kuti kugawa pakati pa osankhidwa ndi osasankhidwa.
When we say that erect and in an erect, it doesn't mean that those that are left to tell themselves are not elected. No. Those that the Lord left to themselves have been erected that they should be there. Because erection, it means knowing the exact number of the people worthy to inherit the kingdom of God or to be served.
Amatanthauza kuti uku kudziviradu kwa Mulungu kudziwa nambala yenyeni kapena chiwerengero cheni cheni cha anthu amena kukalowa mu ufumu wake.
So God has got the exact number of those that are to inherit the kingdom of him.
Nde Mulungu ali nacho chiwerengero cheni cheni icho kazi kabwino cha iwo amena kukalowa mu ufumu wake.
Samuel is having the exact number that will be left to themselves and have been left to themselves.
Momwe monso iya madzivira anthu chiwerengero cha anthu amene ndi osidwa amene ndi otayika kuti kumene kokonso azakhala otayika choncho amawadziwa anthu.
These two erected groups of people at first before God remembers or preaches the gospel to the erected to eternity. These guys, they'll be together doing the work together, they'll be acting like they are one. And while knowing and knowing that time is coming whereby there will be a division.
Ndiyeno momwemo anthu awawa magulawiya anthu awawa poyamba amakhala pamodzi nkumachita zimodzi uthenga wabwino usanafike. Malo apo sadziwa kuti uthenga wabwino ukabwera uzakawa gawa ndi kuwasiyanisa ndi anthu aja amakhala poyamba mu mtima umodzi nkumachita zonse zofanana.
Who was knowing that Opa would be divided from Ruth? Nobody.
Mangamadziwa ndani kuti Olipa nkukasiyana ndi Ruth.
I remember the preamble time when this gospel reached Malawi. We were in a good number of people. I remember that 2005 when Brother Ken came and preaches. We were many in number, but the message that Brother Ken preaches divides the truth.
Ndikumbukira nthawi ya kumbuyo kwa uthenga wabwino ukufika kumene ku Malawi kunoko pamene mbale Ken anabwera kukalalikira mu chaka cha 2005. Tinalipoto anthu ambiri kwambiri ndipo sitimayembekezera kuti mkupezeka pochepa nthawi imene timadzimva kuti ndife anthu ambiri tinali okugwirizana.
After 2005, Brother Ken went back to Rosiana. They were the opas that clinged to Ruth and Naomi. In 2007, Brother Kerry came and preached again, and there was a division too.
Ndeno pamene mbale Kerry anabwerera kushiva poti ku America kwa tinali tu anthu ambiri ndipo panali ena Oliver pamene popo amene anakakamira kukhala bendi Rude mpaka na mu 2007.
We saw Foster returning back. That was 2007.
Ndipo tinaona mbale Foster chipwanya kubwerera mbuyo mchaka cha 2007.
But still more, there were offers that were clinging to Ruth and Naomi until the appropriate time.
Komabedu analipo aolipa ena amene anakakamira abe Naomi kufikira nthawi yoyikika.
We saw that was 2010 up to 2015, up to 2018. Many were shrinking, were going back. But two more, there was El Opas with Ruth, clinging themselves that would be in this group.
Now, so we look at Mujaka 2010, Kusuka 2018, Kunena Kuti, and Aena, and Abu Rambuyo, Mabedu, and Asaraena, Oliver, and Menaka Kamira Naomi.
Who was knowing that James will leave us?
Neno Amazua, Dani, Kuti, James, because of Mary Rambuyo, and Kutisia.
He was our leader. The one who was in front of us, the one who started preaching this gospel to us, but today it's a history about this.
Yeyo anali mtsogoleri wathu anali pasogolo pathu vokhalanso iyeyo oyamba kulalikira uthenga wabwino kwa ife koma tsopano tulero saliso ndife pakati pathu anabwerera mbuyo.
So you can see how dangerous, how God is in his way of doing things.
Ndeno mukoza kuona kuopsha kwawe kwa Mulungu mene yeyo amachitira zake.
Many rest with James and few were with Brother Cain. But today you can't tell. There is other people, new blood that has come together that are with us today.
And one bidi tu mutai mena mabwera mbale James yo anabwera nae pamodzi. Ndipo amenana sala kuenda pamodzi ndi uthenga kuti mbale kenye anali wochepa. Kombano lero limukhoza kuona sopano kunena kuti pali anthu achiyendo amene Mulungu wadzusa kuti apezeke pakati pathu.
Before James separate or leave us, there was no Stafford, there was no Justin, there was no Gibson, there was no any other people that we can call Matthews, Mateu, or Innocent. No.
Asa nabwerere tu mbuyo James yo, panalibe anfawawa monga, mbale Stafford, kaya Mateu, kaya Gibson, ya Justin, amene okuna libe.
I remember that very first day when I left these guys, James and the team. I was alone with my wife in the house thinking that now I'm ended.
Ndokumbukira kuno tsiku limene ndinangotuluka pakati pa akulu-akulu awa James ndi azinzakewo ndinakhala mnyumba pamodzi ndi mkazi wanga ndikuyamba kulingalira kunena kuti ndekuti apa pachili chonse pachatha ba.
But I'm thankful to God that the Lord had preserved the already before separation the remnant that will be together and call each other brothers and sisters in the Lord.
Kumbatu ndi amika ambuye poziwa kuti Mulungu anazisungira yekha chosalira china amene atadzadzuke ndi kukhala pamodzi amene lero tiyatchula kuti ndi abale mwa mbuye wathu Yesu Khristu.
Today we enjoy the fellowship with the Sanjes, Natenje, Kungwa Grace Church, Gender Grace Church, Kasungu Grace Church, Sarima Jitiba Grace Church, and so many other places. We are enjoying the fellowship. What a comfort, what a comfort. Glory and honor be unto him because of that.
Lerodu timakondwera ifa yambuye wathu Yesu Khristu pamodzi ndi abale akumima mipingo yochokera kunsanje, kaya kwa Gender, kuchitiba kusalima, kukwa Khungwa, ndikwina konseko ulemu ni matamando zipite kwa mbuye Yesu chifwaja ichi.
Don't forget, we are talking about the matter that will be ended today.
Musaiwale ndikulankhula za mlandu umene uthedwe lero.
It was a long journey, but it will be ended.
Unalidu ulendwa utali kwa masopano ukuta. Yohani 19, ndimeyake ya 30.
Verse 30 says, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost.
Pamene Yesu tsono adalandira vinyo sasayo anati kwatha ndipo anawera mamutu napereka mzimu.
The Jews therefore, because it was the preparation that the bodies should not remain upon the cross on the Sabbath day, for that Sabbath day was an high day, besought Pilate that their legs might be broken, that they might be taken away.
Pomwepo Ayuda popeza panali tsiku lokonzekera kuti mitembo ingasale pamtanda tsiku la Sabata, pakuti tsiku lomwero la Sabata linali lalikulu, anapempha Pilato kuti miyendo yawo icholedwe ndipo achotsedwe.
It was a must for the legs to be broken so that their bodies should be taken away.
Why?
It was because the matter is to be ended today, the same day.
They should do
it according to the way, the same day.
Behold,
the matter continues on verse 32. Then came the soldiers, break the legs of the first and of the other, which was crucified with him. That was a continuation of looking to the matter because it will be ended today. Behold, verse 33 says, but when they came to Jesus, now that is a matter to be ended, and saw that he was dead already, the matter has been finished, they break not his legs.
Mundimea seresiri atiko mapofika kwa Yesu, mene anamuona iye, poziwa kukuti mlando kufunaka utasi kuli menero, mene anamuona iye kuti wafakare, sana tiola miendo yache.
The breaking of the legs went on Jesus, they stopped and they didn't, because the matter has been ended.
Zotiola chola mendo zidu atafika pambu ya watu Yesu Kristu. Sana mchole mendo. Jifale mena mafika pa Yesu yungu. Nena kutata afa gare. Mlandu utata gare.
This was so because on verse 30 he was already says it is finished.
Ijidu ujinaenera kukala jointe. Jifu ambu ya yungu vesi ya gea sete. Mugulo mwetu kwele ngalo. Anala mkula kuti kwa ata.
That's why when we go back verse chapter 3. Of Ruth, verse 18, he says to Ruth is just to sit still. But it's only the daughter to her that is to sit still, not all the daughters of different families. Because who is to sit still is my daughter
honoring.
Again, this is selective that the Lord knows only those who are given the spirit of sitting still, waiting to hear from the Lord.
Ndiponso rutikaona mauwawa aonesa kuti ndi mau opatula mau osiyanisa amene Mulungu amapereka kwa ana ake kunena kuti yeyo amawadziwa ana ake amene akufunika kukhala pamene alipo.
The second thing that is seen on verse 18 is on second sentence that says, until thou know that the matter has fallen.
Ndiponso chinthu china chomwe chikuoneka mu ndima yake yomwe ya 18 iyo ndima ya mkati mwakulankhula kuti mpaka uziwa umo ukhalire mlandu.
But the question might be, how will Ruth know that the matter has fallen?
Komano mwina funso nkumanira kunena kuti Luteyo akhoza uziwa bwanji mmene kuti ukhalire mlandu.
When the matter will fall, the Lord will make it clear that those that are in that program should know that their matter has been fought.
Mlandu ukamata, Mulungu azawapa siratu nzimu wa iwa amene yeana wa hiratu majididu ake, kutaka zindikide kuti mlandu wata.
Before it pleased God to open your eyes and ears so that you hear and see the gospel, you'll be working, you're doing whatever you can, thinking that the matter is still in the process, waiting for your capability to do.
Pastor, Mungu azana segule maswami niyo kuti muzindikire mene chibunso chanu china chikira. Poyamba abonu muna rindiji nchito mkati mwanu kudziva kuyesesa kumaona kati pali kutekera konena kuti pali nchito ni mkaijita imene yoyo itese mlandu wanu pamaso pa Mulungu.
Knowing comes from the Lord. Knowing comes from the Lord.
Nde kudziva kumachokera kwa Ambuye.
If you are the elect, the Lord will let you know that your matter has been fall on the cross by Christ himself. The other interesting thing is that the matter will be followed because the one who is to sort out the matter will never be in rest until he finished the matter.
Ndiponso tuchintu china chokondweresa nchone nakuti mlanduwo uzatha ndithu chifukwa iye amene akusikiza mlanduwo sazagona tulo sazakhala chete kufikira atautha mlanduwo.
He is the finisher of my matter.
Iyeyo ndiwo maliza wotsiriza mlandu wanga.
Some give to God because of made it clear that my matter has been cleared, sorted out by himself. He never rests until he finishes it.
Ambuye kukhala kuti iyeyo anachitiratu kuthekera komaliza mlandu wanga ndipo iyeyo sanakhala chete kufikira atautha mlandu wangawo.
So what can I say if my matter has been sought out by himself? He never rests himself. What should I say or what should I do?
Tsono ine mkhozo utani kapena mkhozo kulankhula chani ngati iyeyo sanakhala chete kusiriza mlandu wanga ineyonso ndili mchani choti ndikhozo kulankhula kapena kuchita.
There is only one thing that has been given to do is only to bow, bow, bow.
Chintu chimodzi choka chimene tindapasidwa ifetu kuchita pokhala tazindikira kuti mlandu wathu unatha ndi kugwada basi kumlemekeza kugwada kokha basi.
Saints bow, elected bow, the 71 bow.
Oera mtima amagwada, otankidwa amagwada, onso pulmutsidwa amagwada.
They have only one song of hearts, thanksgiving to God because of whatever he does. Holy, 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 you are the one.
Ndibodo alinyimbo imodzi yoka imenana pasidwa, ndi yolemekeza kumwamba, yolemekeza mulungu, chifanya chipunoso, chimene chinaperekedwa kwa iwo. Ndiko kulankhula kuti ndi oyera, 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 ambuye mulungu wamphamvu yonse.
Oh, what a blessed day, what a blessed time. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. They can come to thee for bless. Helpless for, I'm just to bow before him and glorify him and exalt him alone without compromise.
Ichintu ndiye chintu chabwino kukhala ndi tsiku ndi nthawi yakulingalira chinthu ichi ndi kuona chipulumutso choterocho chimene chinachitikira kunena kuti inetu mʼmanja mwanga muli chabe ndilibe kanthu kodzanako pamaso panu ndipo ndili wamaliseche ndisoweka kuvekedwa ndi inuyo kotero kuti nthawi zonse ndigonja ndikupereka ulemu kwa Mulungu wa moyo.
That's why it's a blessed song. Ha, thanks be to God because of this one who composed this song. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for bless, helpless for. Oh, what a glorious song and comfort that the Lord has done to me.
Ichi nchifuwa zake pali nyimbo iyi nyimbo ya thanthwe longambika ambuye twali mekezeke chifuwa cha mzimu wake amene analowa mwa munthu amulembi amene analemba nyimbo iyi imene ilankhula bwino ndithu za chinthu ichi kunena kuti ntchito zanga zonse sizikondweresa Mulungu ndipo mʼmanja mwanga ine mulibe kanthu koma ndine wamalise chosoweka kuvekedwa ndipo kwa iye khadi kumene ineyo kuli chilimbikizo chitonthozo changa ambuye alemekezeke.
The other thing here is say he will never enlist until he have finished the thing.
Ndipo chinthu china chomwe chikuoneka pamene pono nchonena kuti iyeyo sazakhala chete kufikira atautha mlanduwo.
When it says until he finished the matter, it means when he was descending from heaven, he had all hope that he is to finish the matter.
Ndeno akamayankhula zakuti kufikira atautha mlanduwo, chita nthawi zathu kunena kuti pamene iye amatsika kuchokera kumwamba,
Jesus Christ never came into this world trying to save the people. No. He came to save his own people. He had much assurance that he is to save them.
Ndiyeno mmene ambuye sabwera kudziko lapansi sikuti akabwera kukayeserera kupulumusa anthu ochimwa ayi koma kuti iyeyo anabwera kukapulumusa kwa thunthu iwo amene ndi ochimwawo ndipo alinako kuthekera konse kuwapulumusa ndipo anakwanisa ntchito imeneyi.
So he completes everything, never doubts on that.
Ndipo chilichonse kuti palibenso chakekho chokayikisa pa zimenezo.
If you preach that Christ came trying to save, or a person has got authority to receive or to help Christ bringing salvation, then it means that when Christ was coming into this world, he had no assurance of what he was coming to. So Christ knows who are his, and those that are his for himself will sing these songs of glory unto him.
Deno Kristu amadzira apiwa amene akubwera kwa Mulungusa ndi iwo amene yana wa Mulungusa azaimba nyimbo ya kulemekeza ndi kukweza iyeyo.
Until he finished the matter, meaning until all that was needed will be accomplished.
Kufikira atauta mlanduwo, kutanthauza kunena kuti zonse zimene zinafunika pa mlanduwo ayeyo azazimaliza kapena kuti iye azasiriza ntchito yonseyo.
Until he finished the matter, again means until all the people that erected the lastest person saved on the cross, then the case will be fall.
Ndiponso akamanena kuti kufikira atauta mlanduwo atanthauza kuti kufikira iwo onse amene Mulungu adawadziwira kukwaikira kuti akapulumukewo, kufikira ngakhale mmodzi weniweni womaliza wakapulumusidwayo amene akapulumusidwa ate kuti mlandu wake unatha limodzi, unathera pamodzi.
We preach the complete salvation.
Ndiye timalalikira za chipulumuso cha thunthu.
Christ is the complete salvation of us.
The Christ ndiye pumuso chathu cha thundu chothekeratu cha ikwa ife.
He finished everything on the cross.
Iyeyo anamaliza kena kali konse pa mtanda.
Then now we are preaching the complete thing.
Ndeno timalalikira za chifu chimene chinathekeratu chinatha ndithu.
Complete hope.
Chiyembekezo chothekeratu cha thundu.
Complete salvation.
Chipulumuso cha thundu.
Complete sanctification.
Chiyere soja tuntu.
Complete justification.
Chirunga misoja tuntu.
Complete righteousness.
Chirunga misoja tuntu.
Complete Christ.
Christ wa tuntu.
Complete gospel.
Utenga wa tuntu.
And complete grace and complete cross.
Ndiponso chisomo cha thunthu ndi mtanda wa thunthu.
And the last sentence, it says, this day. Which means the case is having more assurance that will be sought out and finished that same day.
Zomwe tuzitanthauza kunena kuti pa mlandu uwu panali zinthu zonse, achiyembekezo chonse ndi zoyenereza zonse zinalipo zomaliza mlandu tsiku lomwero.
When Christ climbed the tree, it was ended same day.
Pamenetu Ambuye Yesu anapachidwa pa mtengo, zinatha zonse tsiku lomwero.
When the Israelites were beaten with the brook vipers, the blood of serpent heals same day.
Pamenetu ana Israeli amakalumidwa ndi njoka mchipululu muja, anachitisidwanso ndi njoka yamkuwa tsiku lake lomwero.
Everything has been done. Christ is the complete assurance of our gospel, of our salvation.
Chilichonse chinatheka ndipo kuti Yesu Khristu ndiyetu chipulumuso chonse cha thundu chothekeratu kwa ife.
I'm lacking no any other message that should feed me. I'm having 100% plus. Or thousands and thousands gospel in my heart. No any other message is remaining. I'm having the complete message, complete Christ.
The bozo sindi so watu tenga wina, umene wina kuzodira likira kapena kuula likira jifanka di mwanga, Mulutenga mianda mianda umene ulimo umene dikozo kula dikira wajibulu muso jotekera apu chimene china chitika ndi ambuye wathu Yesu Christ.
I remember those prayerful time I was having busy writing, studying the message to preach, and I was doing whatever I can. And when he preaching on that time, Sunday times comes, I always stick on, my eyes stick on the papers where I've written to read to the people the message that I think is a gospel when I was in Pentecost.
Ndikukumbukira ndawo ya kumbuyoko ndiri kuchipembezo cha chipentekoste pentekosteshi ndimakhala aduni ntchito yayikulu imene ndimakhala pansi kulingalira uthenga omwe nditi ndikalalikire cho apepa lalanga pomwepo cholembera mbanja kulembalemba mavesi ndiyekakwana nthawi yoti ndikulalikira tsopano ndimakhala bizi kumayang'ana pamene ndinalemba paja kuti kodi ndikulalikira chani kapena zomwe ndinalemba zija zimenezizo imene aduni ntchito yomwe ndali nawo ndiri kuchipembezo.
During the time, this time of silence when I was sick, there was a certain person calling himself to be a pastor, came, that makes my sickness to be very crucial, rather than he would have never came to me and see me.
Pozo yedwa apo pamene ine ndali kudwala ndine gone kudabwera munthu idatu amene amachula yekha kunena kuti adini mbusa amene anakachitisaso kunena kuti matenda anga akule kwambiri kuposa mmene ndinali poyamba.
When this pastor came to me, he was one of the pastors that I preached, one of the people that I preached that preamble time in the Pentecostal, and he grows in the Pentecostal, and he says he's a pastor in that Pentecostal that I preached.
Ndiyo mbusa amene yo ndi mmodzi mwa mamemba amene ndalalikira ndili ku Pentecoste anakufulira kwa ku Pentecoste ndipo amene anabwera kamera kuti akuti ndi mbusa kuti wa ku Pentecoste.
So he came to see me. He was just bypassing and he heard somebody that I'm living in this house. So he just came to see me. He started feeling sorry that maybe you are seeing, maybe the devil now is looting your house. So let me cast out this devil. So before he asked me to allow him to pray, he started praying and said, I cast the devil out. So I said, no, you quit. Never pray again in this house. This is not the place to be making noise. This is noise.
Ndeno munthu ameneyo analidwa akungodusa mbali mwa nyumba mwanjira ndeno anamva chabe kunena kuti ndikukhala apa kenako atamva kuti ndikudwala anakhota ndikulowa mnyumba muja kundiona ndeno adayamba kundiudza zonena kuti aina ngomva zonena kuti simukupeza bwino mukudwala ndeno asana ndifunsenso kuti afuna apemphera nango yamba kupemphera kuti ndikukumba poyamba manena kuti mwina munachimwa ndiofunika tipemphera. Ndipo yamba kupemphera apa pamene ona kwa kulandira zonena kuti iwe Satana ndikukumanga ndikukutuluza ndi atangoyamba zimene zijazo ndinankalira ndikumulesa kunena kuti khala chete kuchita phokoso malo ano simalo chita phokoso ifali mene lositemphero ndi phokoso chabe kuchita apachi.
So when he stopped because I let him to stop praying, he asked me, are you continue a born again or maybe you backslided?
Ndeno pamene iye anangoleka nokuyemphera kudzifuna kuti ndankalipira kuti asapitirize kupanga zomwe amapangazo anandiyang'ana kenako kundipasa funso kodi inuyo tizinena kuti mdakalipona again ndithu ndinobadwa mwatsopano dinu kapena kunabwerera mbuyo munago.
And he said, now I can apply to you Hebrews chapter 10:31 that it is a dreadful thing to fall into the hands of God.
Ndeno amvekere namuzona kuti koza kukuza mbawa mungu amina kupezeka kula heperi mutu tofu ni mega sete wani imene kula mkula kwenye kuti mkosha kuku kwa mbanja Yehova.
He is the one who said that it's a dreadful thing to fall into the hands of God.
Ye yonu ndi amini kwa manduza ine ya kutu kutila ligira kuti mkosha kuku kwa mbanja Yehova.
So he said he will be fasting at his home with his wife and the church praying for me because I've backslided, not allowing him to pray for me. I am backslided, I'm a pagan, and it's like a pig returned back to his covenants.
Ndiyetu mabalankhula zona kuti basi akatoyende kuti apita kunyumba kwake pamodzi ndi banja lake komaso ndi mpingosi akandipempherere ineyo akandisalire kudya chifukwa chonena kuti ine ndikuonena kakuti ndinagwa ndinabwerera mbuyo ndili ngati nkhumba imene inabwereranso kumatope.
But I was thankful to God to see his blindness that now I see.
Komatu ndiye amika Mulungu kuti poona khungu lake kuti so yeyo anali wakhungu koma tsopano ine ndali so wakhungu koma tsopano ndiona.